Yeah.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Yeah.
My name is Chile One.
I want sense.
African real body skill.
Chochena chile ule, chakula kusebanya fya paliponse, nshita yonse. Nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakube yanse ndanyonse. A paliponse, beta kankoma o.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Twalibele la, twalibele la, twalibele la. Twalibele tu twaikala. Baleke nanguba ponte, ni owa ishiwefyo naba naba sonte. Nanguba wata pali ponse, daba monense kotuipe la jonse. Bakula joro mafete awa, tafya kapopo twaliba kale mupawa. Ugule kanadi ashida tuchapa, ntuichite mwiko chesu chadi valulanga flower. Oke nangu na left, tula mkwesha right, fintu fiaba na right. Jano busu mata mafula maeki, twali lilo kundesha noti kunyata pali breaki.
Nangu malande, ichoche na chili ule, chakula kuseba nyafya pali ponse, nishita yonse. Nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakube yanse ndanyonse, apali ponse.
Mutimefyo karipanga taudinia. Nangu fiko senshikuwa tapona fia. Tushila fieleza promisu kuwa sincere. Limola nkalifia no mutima wakalipa. Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa. Tapakokola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wate fiofyo na iluka. Bafuwa atuka ileke koni simenti. Nga avomba ila kose lako. Fia vikaleza pa monoman puta sanda. Pakobu shikutuka leka na kumanda.
Ichoche na chili ule, chakula kuseba nyafya paliponse, nshita yonse. Nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakube yanse ndanyonse. A paliponse, beta kankoma o.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fifitu kwa kusuma. Walibele la, walibele la, walibele la. Twalibelele tu twaikala. Rich dollar kwa chini la bombwe. African real baddest girl. Deborah.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.